omwami wange yangamba makona owulira ebigambo bino abakyala bonna abali ebbali basajja nze mukyala nzekka
taata weebale kutwagalira kyozeni beki waffe
taata njagadde anjagadde era ono taata wange kanfukamire taata wange taata wange I love you. I love this man. This man has been everything behind all my happiness. Abantu badde bebuza lwaki nyeridde makono. Nenamwinga mukiraba. Yakwata emigugu gyange gyonna biki ebimenya omukyala. Endabirira y'ewaka. Nga si mu meeting nga naye nga buli lwa Sunday. Kasawo kasukaali kajja n'omuceere n'enkoko. Nakwata ebyetaago byonna byonna bye nali ndabanga ebyamanyi ebyali binkoza n'abinafuya. Nentandika okugejera ku spirinze siria kyaggulu naye engeze makono mwami wanga
soko chuke mukatono bo bati abantu balabe kiki oyogerako yoyo cheze ni beki ah
makona I'm proposing isn't that good
very good
mm-hmm.